Aye.
Meshikaga tu.
Aye.
Si wanapenda kubang.
Kusa tena.
Aujai penda. Unamisha nini?
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote.
Nitapokea mama.
Nakukea. Upate kitu japo vyote.
Mama mtu kwa kikwita mentor. Rungu shikata beto. Kaba mpaka kifuli beki flani mwa mnyeto. Eko na usigi nyeto. Mamenu ananizungusha kote Bruno flani Shevchenko. Mtoto nazi mtoto tui. Mtoto kifuani ndui. Bebe flani na dui. Yeso kai kiswangu. Shanga nyingi alafu kukulana ajui.
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama.
Nakukea. Mpate kitu japosto vyote.
Nitakukea mama.
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote. Nakukea. Mpate kitu japosto vyote.
This love.
Sweet, sweet, sweet.
Atamu kama sugar.
Sweet, sweet, sweet.
Atamu kama pipi.
Sweet, sweet, sweet.
Tam kama sali,
sweet, sweet, sweet.
Oh, this love,
sweet, sweet, sweet.
Tam kama sugar,
sweet, sweet, sweet.
Tam kama pipi,
sweet, sweet, sweet.
Tam kama sali,
sweet, sweet, sweet.
Hey, hey. Mama emu njoo nyumbani. Nataka tucheze michezo ya body kwa body. Kita kufika kileleni. Nakufikisha napita Mandela Road. Natukiwa chumbani. Nafunguliaga kamziki. Alafu nafuwa boxer. Mara we upeni piki piki. Kama mapenzi safari mama agiza inesi. Takupa vyote la swezi kukupa stress. Achana nao nosema napiga kesi. Habari za moto moto zitatunguzia gazi.
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama.
Nakukea. Mpate kitu japosto vyote.
Nitakukea mama.
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote. Nakukea. Mpate kitu japosto vyote.
This love.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sugar.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali.
Sweet, sweet, sweet.
Oh, this love.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sugar.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali.
Sweet, sweet, sweet.
Yo, ilibidi ndroge jasho. Ilibidi upigwe msaku. Kupata wewe mama mdru. Ilibidi ni yazo. Nisha maliza hapo chako changu changu chako. Anasema tutachana mama mina. Oh, ukipika ntapakua. Kumba tajambuwa minta ingiza bili mama mdru kilipanua.
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama.
Nakukea. Mpate kitu japosto vyote.
Nitakukea mama.
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote. Nakukea. Mpate kitu japosto vyote.
This love.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sugar.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi.
Sweet, sweet, sweet.